Malikura laminikilaw ang folibaw ni wagatin na amanasro yoro sempla out dance kene kono. Malikura alisigira ni wagatin na Bamako ambesro 102 FM la gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ang city feneka ambesro e www.bambara.com. Balma wo aklube mujibu dambele kumakana kabi Washington DC vioba alika siege la. Malikura aka bi kunafuni akumaba abena bolini deka. Irisi jamana ye Ukraine jamana ka tajimara yoro do che ni alibe kalibnika marala yemo alika kiriblon ako nyangli muntaraka malisegere kuka lawele ali kuka nyonkiri wakati mna sidia ukelunuka la jeredo feneke malika ni asimingo ita ulelindo ukenaka lakana ku abedi yuwaru marala kijani wedrago alifene bina takana ni wakati nina dogono uluka yiri mwoninka ambesiro kana kunche ni farikulu nyanaje kibariae ni tunizi aleni mali ukanga nyokonsoro baule shimanka bi balma u nende bina ke bi malikura kibariae mumina wala wala mulibu dambelefe yanoche ame nyansan la meforo kusoro kani wala wala we Malikura asigira ambalma wa alibi ambesega kwa ukulobe ya mulibu dambile kumaka na kabi Washington DC. Ulasa, ukaa sisifima ndo aleko ni wulila ni wakati ni na Kalev Nivka ale dugu tajimara yoro la ni alibe Kiev dugu konuna la Ukraine marala AFP kuna fundila uluka kolosila. Wakati mna irishi jamana koko aye sardasuka yorodo gosi ni sanfemwe. Kajatu traure ni kowa kera chogodi.
Mars kalot le mwani nani soufe gelen printan fanga mama ne abe wile nazarakana ku missile de croisière de haute précision de calibre ambe watimina ne adagalendo khojika ye dankali ke tajimara yoroyina kalivnika dugula Kiev Ukraine jamana faba dafe lisi jamana ka lakana ministre souka la 17 ka fola moskwe ayira ka foko tajimara yoroyin ka bunga teme u ka tajimara yoro bela jelinka usinsira akan ka foko keleke di munumbe jamana chama cha fanfela la berit mbe tajita kabo ayoro folen konnana ikran jamana ye dankarli 70 ya ne ka frafasiali ke ka foko akera su surafana dunto watila edugudeni la kilo binani ni Kiev jamana fabani yonchelala Kiev kala kana nyemo ya sudone abe wili ku ministere des urgences ayira ka foko tameneni tena wala kata ka bo ayoro konnana AFP kuna funi dibrado ye Syria ke ka foko uluye tasuma kuru panto ye ka bo tajimara yoro konnana kome ka damina nan tamene fitini de ye ka bo tajiboda fitini ndo Dankarli nkera Moskou fe fitne ni klimwa ani konotonan doundi la. Moskou ye mi ntoko da ko sor la souka wulika jo keren keren ni ikren jamanaka ne mwo bayiri ka chama fakara asin fe ne katla ka mo million tan nyona labo usigero la ka uke kele nye boul la wye.
Nyogati na ambe boli ameta malila uye mwa alika kiriblon ale nyangili muntara kuka mali segera la ko ala wale ali kuka nyonkiri ni wakati na. Nimbeke wakati la wakati mna farafina kilebi yanfa uluka jamana uka sorosi siliton ale la jereke malika ni weletu mblalendo kolonel Asimi Goitama.
Kunu alamsa yu mwa sharia subaya ira kafo nyangini munu unu talendo ka mali segere yu mwa fe kabini janvye kalotli konoto kolu wale ali ko ukajo. Osorola mufe mali chamanche fanga nyama u ni nyangini talen kwa fe ya ira kafo femindo amanka kulu nkwa nala wa ulasa uye lafasa ton ma chamanta muna ubita mali lafasa chukumna. Ode la sa fevri kalotli tan ane duru temene wabe fofe mwa kuruketi noe nyafo liko kuma uye uye ofla uye ode seben ka uye mwa sharia soba ka osegerana aye a follow out nte dore ode ko sharia soba akakuma ikadon kafo nyangini munu taleno malika yala ukakanwa wa aflana out nte dore ode yeko nyangini munu taleno malika ikadon kafo ko ukajo ode kelemfle niye kunu alamisa Mali la fasa ba olu kwani ukakuma mi na telembe soro ikadon kafo kani kuin ka sansoro akula ode ikafo ikadon kafo nyangini atara mamunu fe janvier kalot le konoto temene o mamunu ikadon kafo olu manka sharia sebon fe ka o nyangini ta kamali segere wa me hakula jigen fana ke kafo bijuma ikadon kafo muye sedia u nyama uye olu ka la jere belebelebe akra noe gana jamana kanaye wa olu la jere sinfe sa muye chama chefanga nyama baye Asimi Goita ale tungulila ukeneka nga Asimi ya ira kafo ale koni ale tuntunata ale tumena mali ministri nani olu blakata olu nyama otumeke ministri ablai jopi wa ukofesa sedia u mawe ya ira kafo la jere mundo CDAO nyama uka lajera didu, CDAO jamana nyama uka lajera didu, wa ministeri uka lajera te, wa femindo abike uyere dama uninyonche. Ni CDAO nyama uya irakafo, ministeri ukoni senteseka duni barena, ikadonka fo, sebe mimbora jamana nyama ufeka irakafo, asimi tinata, ministeri nande nata anona, usebe mkwanela airalakafo, asimika langini fanadotu yujume, katuba mako, kasiendo bara ula, avec formu mako visio conférence au contu akalangine do fanay Mohamed Danyoko vewa tola kabobo mako
Mohamed Danyoko wanga folibi alibi ambetemeni kibaria ye abe wakati damadobo mali finiti lakao ye larawili bara bilibiliba damine jamana konona la ukose ambefuka don yuwaru marala alakana ko ajabi abedi makital aliba ambla sirani kola Maki
lakana baliya walankatalendo yuwaru fanta anina ni bela jilin kona ambedo mina inafo kopi funi abora yuwaru duku kona dorona jagu ya seria lakleni manifunka ni udoye ka musulakao bila jagu ya hizabudona animie chelakao ye ka ulukunga na minu kukwa filendo kabla modela anika chelakao ka kurusi sindatike anifana kafo minye jamadonya unye anasuku ya bela jilin lakonindu ni manunufe kumate demise nuka ladala nyeneje fukata se farikolo nyeneje nasuku ya bela jilema minye chikela u ani ebaka antiguye ka ulufana bla jago ya jaka labolila wa minye tamadewye ulube sebo koralarwe wa ateku tamadena ka foko seben furado yira ika minona ambe domina inavoko bi minkele nuka kamana gwa alisiram bange bela jilen dusula udiye ka fo udunindu doa kun labaina dugujukuro muguda mina wa nindua kun labaina ya ashinye gale ni nanyo kana wali ya ukake aunga marakono nana na dumfana manye ka foko finitiku uluka wilka jo bulo dalendo wala sa lakana kasabati jamana fanta anina ni bela jilen gono wa no bama yala anfo ya no yuwaru marakono lakana balia ya sababu ye yuwaru fanta anina ni bela jilen kalansu la nyongiri lenu fona bora yuwaru dukukon na drona dakurunye labana mau haklina nabi jirende mindale mfleniye yuwaru maraka lakana balia drone ye asababu ye gurdu bukum viwa bambara tola kabo mopti marala
ni wakati na amanyesi Burkina Faso jamana ma uluka jine mwa ni laratugu ko ubuka jamana ka franche fanga kokoromado ulasa kadet trawuri alibin ko walawalanye
Burkina Faso ka dina onyema o si akoro ani koroleko marabaga o uluye o se fa ka se franche fanga nyema fe lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yasa ka se ka jabidi aleka wele kana Uwele kante dore kasega fero yala mimi seka faso kumbembe ondakele ya nanko reconciliation nationale anika aklina ufale kata jamana lanka nako senkoro nyoko ye baniko protestita unkajina nyema pastor Henri ya kandiyama
isa aji tout simplement
nyoko kumene jonjon tuye kasega anga flanke fanga jonjon fle anu ye anga aklina taudi kata ni flanke fanga ni taboloka kablako anu ye dina nyema oye anga bara emiye kasega selike ka ala dari même ce gâteau face au calme la somme
on a bien écouté on a aimé
Anu ye jamana kuntiki lame kusebe Akakuma kandira anye Ashangu folo le niye Ni ubanu uwele Kana ankil nata yenega Faso taboloka Ole kuson Anana angambiri taso
Notro refleksyon
Njiniga libera Cardinal Philippe Ouedraogo Nale kretion kandina nye maye Ale talene la
A la palabra de famille
Mafonyo ya bilu kono Chike nga se ludo mbema Ni bara bilu kono Kwaso do mbenke nga upolodo Siakoro batobao Ani koroleko nkandobara ko olo tesera toni oti opolodi kafaso kungo nyanabo busumaka dugutiri nabake ogoye ole nyefo anye
nous accompagnons la république
nous accompagnons la nation on be jamana leko faso kuna jamana kuntiri le pays te jamana kuntiri ko ale pa koya be anugura anu tsena ba awele kana ukora yoko amna na yere labla faso ka yi wali ko ka afra yoro yoro ko on yoshi kuntiri ye oti dawore ye kasira serobe ya la mimi
la consommation c'est être au service de la paix
Nijina nyema u, ni korolenko sabatibaga u, anini ndugutuki nununko, ni weleka nijara uluguye. Uluko ni fasoka weleka jora uluka tumautuma. Uluko bina wakil nanta udiye, mimi muka fasoko nongora. Nijue kadayetra urek makanye, kawawo kadugu, Burkina Faso.
Malikura avesena alibi ni wakatini na Bamako ambesro 102 FM la Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM anga site abuseka nlame ya ni wakatini finana ni oye www.bambara.com ametimeni anga donki badewa ye ni amba adamine Ameriki jamana nyomoko Joe Biden alisera bi jumado kwa yorombe inu bafo mapola yuko resolve ni alibe kilometri bishigin yani kase Ukraine frontière ma klifla tramala ni amba donga foko Pologne ale fena e otan moye ni mo chama mi kanga bulika boy kila sababu yala airala ka foko Air Force 1 ale koni jigina ya wati la 14h wati ni obe bem negenye kele ma GMT Ameriki jamana nyemogo ni finifimando kumbala mekarabati konu mutala amabo pangunu kona abe air kele nyongona bo Pologne jamana nyemogo ni uwe Andres Duda ale masika na airala ka foko yelema do duna aka koko nyala ukama uka jamana ka saradasuka ministri ni uwe Maris Black Zack ode blala jamana nyemogo la ulasa mbalma u ayemu soroka dauma dunki ware la uwe ni ebi
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Tell the story, people different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't. I feel good, sometimes I don't. I turn that down, Western Road. Might go down to G-O-D. I go hard on Southside G. I make sure that Northside E. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party.
VOA Africa. Kuma la seso kile mimi kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kise lakika jele di auma.
Malikura abesena alibi ni watini na airala kafoko farafuna hake la fasa bagao. Munu bora Senegal jamana la sera malila yasa ka franchefonga kukukuromadu. Ugumu kuna la Mariam Kuyati alea kusega segani.
Usila malidiku kulunka abetli damadobo. Kunu anyo kumbe yoromina sa odekela kulokani ka ufi no. No cheni bamakoyi, kilometri keme animuani nani. Senegale ka udu, munu tamana kabuka jamana kono. Kabini fevdi kaloti li tan aniwolo vla. Kunu ka demegira maliona. Kadaka malibi sidi ya uka jilikoro. Akache karuflai. Kulokani ka ukwani bola kuseve ka bunya maskike ni makufoli nunui. Jean Dumbia, kulokani kadu.
Bi aniso jale. Kafo farafina bay bi ambalma senegalew uye feno yera farafina la bi kafo ko farafin dembe kile anga nyamogo tede me farafin dembe kile faniba nawya ye binunu bora fo dakar 4 kilometri de tagama ku bina anga ba maliba a population soutene tore tambulo kafo ke anan bora yoro yoro kafo lika population belaje
ni bara ni kelin fle senegalé chifina kaufe kabe badia de ira ani faso de imaya Amadou Diallo chauffeur malien do Dakar ni Bamakochi
mbufo ko wala ni mando male mako tu misuchena amako tu misuchena mina madala na ni nyon soutien sur ala folo vraiment amani nyon sur ala folo
ni tama inkela senegalais chifina kama tani chigini fe ou sele djibouli malien chifina ka do farala ukan ku dafa mamwa ani durula Moussa Sissoko malien dendo asemeni tama ina
Ambalma Senegalais panafricain munu bora Senegal ayu kunda frontière la Djibouti vraiment le marfato le boulou mouto le boulou mouto tay ussé le bo tagama ka bo Senegal de Dakar à Bamako kaida Afrika la ko vraiment mon grand mal la kama jawye o le chek ante job ka disciple de la kalande onde nuit chek ante job dungo ko no frafina ko sans frontière ko baida Afrique bela
kamse ake kile.
Foli ni barikada, uko ni blala nunuma machama fe. Anika nyunu fe, kuka dofara uka chesirika alisa. Etienne Diarra.
Ambe farafina demisena kaufo, ani kafolike ka nyesi ya famula jenuma, demisenuma. Minu me bora Senegali kanani, Senegali demisenu be. Kamali yere fana demisenu la kuraji. Ukajija ni nyokon fana naka oke frugeka ajirako chena ame nyokon fe.
Kilometri ba kireni kivestaba anibiworo. Ode tamala ni manu nufe, Dakar ni Maliche. Ukono lendo Bamako, Karidun, Mariam Kuyati, Mokta Bari, Bamako, Vewa Bambara.
Nakama dogo malikura au nakama dogo jnyana nakama dogo malikura yo au nakante dogo jnyana Washington konona na yano au nakama dogo jnyana nakama ni duga jabi usigile mfile au nakama dogo jnyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo jnyana nakama dogo mariamu yo au nakama dogo jnyana nakama dogo Mori wauna kama dogo jiana. Nakama dogo mamedi wauna kama dogo jiana. Nakama ni duga javi sigile mfile. Inakama dogo jiana.
Nyugati na ambesegi ambetaka kai marala ni oye mali mara yorofoloe. Kabini sedia wu ani uye mwa uyuka gerenten sigi malikuna. Dairi memine achugoya abedi. Isa bachili ale wulaka yala yala keni akakuma baraniye. Isa?
Kai jago kila wu orubi sila chuko jumena kukajako ke kani ambargo yinto sila bi ni amba akalo flala. Suleman Jara ale kai komersan deten wu uluka nyemaye.
Awe yende mini gwero akamu sifini. Hale lewu niti akatrasmo akamu sifini. Donc avec un effort béqué, minem n'a trouvé. Après avec un sticker, minem n'a trouvé. On est en train de tout faire, minem. Minem n'a pas donné, donné, non, un sticker, minem n'a pas. On va pas trouver quelque chose à faire, c'est quoi? Minem peut mourir.
Kai femu ni osonga yelena kosobe oye tulude. Odufana ambargo note. Suleman Jara.
Ambargo bega wati na tulude krimina ambargo. Tulude jina wasa bani doni wana. Mais bien après, tout n'a pas wadani que moro wadani que me chéri wadou la mer. Au type commerçant, il est où il est tout le bébé romina.
Sada Bachili, ni alefana ye commerçant, ale badira kafo, fere sera wra ou yo ou luta.
Ma manga to, bolokenega. Donc, toujours il faut toujours avoir un plan B et un plan A. Donc, ni yo do kera, ni yo tani yo doe. Harni kera ou te kere chocho. Donc, harni antara fongre, harni kera be. On a obligé vraiment de se contenter de ça. A kapoka la kere.
Nga abisisi aka kafogelea be ulula
kalo fere ngona mbete ngona ngona kwante ngona amye kalo ntile ambete ngona pase hala ndara yoro wala mulna o inflan kula de ama donc be baro kafogo ni do na fongola la wati be be kela so donc ya ni ngona ka do kula
ambargo yi ama gela fuy de lasse uluka barala inafo de traure ni ale president des femmes entrepreneurs ale be ajira chikomuna
moko ba fo mais nek mbulu mali ce qui signe la c'est pas très facile bien que la ya so amchu kam nambu chuka kire ambanga barala no be so bena kero ku chuka mina abu chuka kinna don do ka di don do mali ni ya ala ko mo si da so no no te fusi ma de sana ko
Shako Marjara ni aliye balu firilai aliba jira kafo kile mumbe uluka ote ambargo noye
anga balu koko ni munya kile mawaro ina we salon chima chaya donko salo chama ke wada anga balu kile ado ni kapuruele suno ambargo koko ni nuna wye santi
kamau hakili jini kafo kabini janvye kalu kile konotono ningerende intara kanyeshi anga jamanama Issa Bakari Bachili, Kabokai, Vio Babana, Otola.
Wale ya munu umbese kamali jamana demepi kakanye taka sabati kumanyogoya yodoi ode kama amba fwa jemukan la melindu kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la sibiri wo sibiri nege nyeta aniwolo vla kase nege nyeta anisekima auye VOA Afrique lame siya turukala kime anifla sanfe bamako anala menina VOA Afrique
Malikura ave sena alibi ni wati na ametara mopti marala. Krenkrelila amtara koro, ame kuma mundika, ame kuma dogono uluka yuri mwoninka. Tijani we drago.
Kabini la wali la dogono jamana la kudana kasiko ni donko kama. Jao noe maski oye joro bata seko ni donko inkonana. Maski dogo yi mwenye abi matrafa chukudi ama domo timbili ale maski domba ngana doye.
Maski yi kumi, maski yi re abi inafo ja. Don maski yi ja. Don a sugu ya kachan, a bodon fana kachan. Na folo folo damne na mwo sisan dushikashi fen kama inafo mwo de sara. O mogoti o min sara o tigi min sara o ja kama don maski bi bo ka ja gen ka ja mogo hagli sigi
Suleiman Kulibali ali baraka seko ni donko chakeda musile me badangara
ba fo mo mako ser satimbe ba fo satimbe o de ba fo mako masku balma muso ko in sola o de fe akomi ale maski ko in damine akuma bulu nga akumi chew la sranai fini bleman ou ka fini fibre wabo fibre rouge ak mode do non maintenant ka maski fana ka doire la tiaw na la ke obisrañe koko a ana tabulo konna la musoma nga ka towa ci la sera ou ya la yese sa ka maski re la benfion ya bemina alela ana la tiaw fanfe nga wala sa ka wala ni mandonge musoyni ka ira ka fo ale de kera maski re sabuyi unna wele ka fo ko satimbe la sœur de Masku Balmamuso.
Maukum Kotier Fangoro Fek, Masku Legeto, le Jamanon. Masku Bena Tamasi, Wakoroba Bela, Amado Motibili.
Alaye, Dukuluta, Chouamina. Dobe, avec Angoloni, Dukulu, représenté Dobe, avec Tienre, Tienya, Aboude, représenté Masku Yakacha.
Salagari system.
Mata nchi vile vya banavula mtirige mtiri mshu malini jenki bara awa shoro chukudu mshuka haliko ibo shoro chukudu dimisho nunga chena ku awo kibara shoro chukudu mwani ku awo kibara shoro chukudu asfara flani ya shororo flani ya we wala marika ambafo yi nabu kia shibiru wa shibiri nyegani na duru katabla nyegani na warola ambalemo haya shoko na shibiru wa shibiri nye rako nga joti bwala so shufara atileka uwisa rafona chifu yuka jeza bambara kiriga yeni ndesi ya waka kana faiko tu inne
inare tae sudo iri do ya do jomante nini ya ere halalai
Balma wamba akila jiga fo malikura avesoro 102 FM kani bebo mako gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM anianga site www.bambara.com anyafo ena jemukwa damine la bi mali aleni tunizi ubuna nyokon soro baulo shima kani asura madaye mine kabare siyaka traure nikoye nyabedi
siran tulantangi wadani tumeka makono abitle damadobo O debe sena ame watine ko sisa Mali ni Tunisi ka nyon dan do Mali be ka Tunisi bismila nyon dan be ka tan stade du 26 mars la Bamako kadaka atunanga damine kabine yen tan ulun flawati nyon dan be do coupe du monde je kuru kara nyon dan ba mimi na tan nyina san ba fe mon fla Qatar jamana kan autour de barrage tale ko kumu kono Mali de un seran tron tan kan bo kren kren nyana Uyaira kuna sengoro madunulike foka fuatote. Fu malika sede soro binyongo dana kanyongo dana kosegini makono. Sinantolantano franyo kile nefo. Uno useke kaseka sebaya tamalila. Ubeke sababuye kanyongo dana kosegini nwaya Tunisi jamanaka. Umime tan tarata nata marskalo nitile mgonu koronton Tunisi jamanaka. Kafara malika frafana gunyongo dana to minu medo kubuji mono Katar. Bafle ngan fla tour de barrage ou tali ko kumu kono ou dantre les fle ou nyon dan ou belbolo dalé no kabla bi marskalout le mwan duru la RD Congo aleni Maroc ne gen tan duru RD Congo jamana kan Cameroun aleni Algérie ne gen tan olon fla Cameroun jamana kan Egypte ale ni Senegal ni tan kon domana san bisaba soro Egypte jamana kan Ghana ale ni Nigeria ni tan kon domana san bisaba soro Ghana jamana kan nyoda duru nu ko stegini mana ta abedon jamana duru min mana ta farafina gunjo rofa kubu jumon kene kan Qatar jamana kan nyina san babel ngon fly na veu wa bamara to gola bamako siaka traure kala stelido
Got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy.
Malikura la menikelao awere ya famia aya ninde soro bika di auma ni farla nyonka shakumar tiro ani senumu keita fe ani ambal make nik ni anga nega krafejiru tumbale bulu wala sa anga fulibe adama jaraye kabie bankun na anga fulibe jon fanae ni watini na Ibrahim tiro anafurumusu mumalamin trawere kabi misra anga fulibe alefene anga fulibe nashi dambele ale sigero benendo nyama koroma abumako ambe nyiriza ngosuka ufune befu nitu yemudibu kabi Washington DC balma wante nyina zone Israel la badra alu jari alina ka grenade wamba fa ofene ma big up au ni chi au kala menina au kambe nyinyo wana verema
na fuli mumena dauma ni ye kuna fuli krengren ye kabo Ameriki fanganye mwoka na siluye kase jiema.
Ni sandama dola na fasora sera bololofe soroda munu chela cryptocurrency no ye falen inafo warifien serafe mo ni yiruwali bonyina kosebe fo dolar wari miliar baasaba ni koye novam kalo temenena ani dolar miliar tani nani kateme sanduru followla. Akacha ni jamana keme e munuka na fasora sera bololo serafe warbondaw pao no ye central bank digital currency koroje walma ka sifile wale a jamana ola la halala wari bololo na suru chogoyala. Anafasora sera bololo serafe soroda ye siratige da ka Ameriki nyamgoya kulogiria dunia nafasora sera tabolola. Nga ofanala ni sendenu sebe ye dundala fensa ni bagaw mao nafolo basigi maya hakew jamana lakana ani wati yelama farati. Amerik jamana chesirile ka to subahana masini la urusi telia mo nyamwala ka yelema kokorodon anika afarati umisena. Ani Amerika ka joda kumne dunia bololo nafulo marachogula. Munu ni jemufanga dambeu ani Amerik nyongondan galabu dunia la bibe. Ode kama jamana tiki Joe Biden ye bolono bla fangasaria ya muruala noye executive order mimbe na fasorosra bololo fe nyeta bolomako la sabati. Ni fangasaria bi jamana kata bolo farati nyanyini kuntala labena. Noma boloda polo anika na fasorosra bololo fe kuntono tulubo ani adoni nje nafa. Afangasaria bi jamana na fasorosra bololo fe stratege o boloda nyetlena warofe. Dundala bagaw nafolo polao jago makaran nafolo basigi nafolo hululu Amerik ni dunia nafolo tabolo ani nafasoro sera nyeta nafolo ladoni ani yelema bolomako. Secretaire d'état noye Amerik chilean so nyemogo Anthony Blinken ka fola beje fanga kanaka doni je korobo sagon nyonfe ani chilenjuruya ne mirila jorda ka bon ninkola ofanala kangaridala kotumala ni bololofe wari noye cryptocurrency bisigidao nafa. Amarobe la sagon ni manka ake mako kisi misella rishila ni Ukraine anye ni yelama nyona kolosi min dabora mantoroya nyegan ani nyumakama akadarodola. Sanchaman temenola kewale jugu noye ransomware korofuran finye serafe chamankera ni mbololo feta wari noye cryptocurrency. Fanwara fe adamaden dunia seleke nani kono ye Ukraine ka demedeme weleda jabi ni dilifen bo ajamana ma nafasorosra nafulo bololo fe noye cryptocurrency. Amerik jamana chidea so madone halisa barala ni ajenyongoma uye deme bagaw ani nafasorosra bololo fe lao dunia dugne unka bololo fe nafulo silinyeta. Bisigi hakili natige nasrala farakana ani anka jemufanga dambe la sabati kono.
Ni ntu nye kunafuli krengrene nye kabo Ameriki jamana nye mgo ukfe ukala nyinu nuka lase ukase jema.